pambambano ya chisanga la pamene tinakhala tikukambanga nizathu iwe uli nyenyezi ya kuwala mokometsa ndiri kukukonda ndithu moyo wanga uganiza iwe usandisiye ndilindeka pogona ndi maloda iwe wekalize wanga madalitso anga ndiwe udzabwela litilize kisi wako wanditiala ndilibe wina nso hai moyo wanga uganiza iwe usandisiye ndilindeka pogona ndi malota iwe wekalize wanga madaliso anga ndiwe udzabwela litilize kisi wako wanditiola ndilibe wina nso hai Sandisi yendilindeka Pogona ndi maloda Iwe wekalize wanga Madaliso anga ndiwe Uzabwela litilize Kisi wako wanditiola Ndilibe wina nsoha